Manje lobucwazi cwazi bemhlobiso obizwa ngesehlo esehle eminyakeni u-2000 eyadlula. Usiphathele ngesikhathi samanje. Angiqale ngubingelele ngomkele futhi ngosine fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Insuku nezimbalwa ubonile ukuthi ama-Israyeli alidedanisa kanjani icebo likaNkulunkulu lokuza kaMesiya kulomhlaba. Ayicabanga ukuthi kuzoba okunye kodwa kwase kungaba yilokhu uNkulunkulu yena akuhlelile. Babelindele inkosi eyisiqhwaga eyayizonqoba ixosha amaRoma ezweni lawo lesethembiso angaphinda libhade. UMesiya wayezobasindisa ey'moni zabo kodwa uNkulunkulu wayenza okukhulu kakhulu. Wabathumela indodana yakhe ukubasindisa ezonweni zabo. Kodwa nalakhona uJesu wayesinza ngokunamandla exola abantu izono zabo abazange bayibambe nalapho lemfihlo. NgoJohn 6 verse 14-15 kwathi ke abantu bebona isibonakaliso uJesu asenzayo bathi impela lo ngumprofethi ozayo ezweni. Ngakho ke uJesu azi ukuthi baza kuza bambambe bambeke inkosi wamonyuluka futhi entabeni yena yedwa. Uyabona? Base befuna ukumenza lolo hlobo lwenkosi ezongena khaxa ey'moni zabo ibasindise kuzo. UJesu waphendula ndlelani kulokho. Wamonyuluka futhi entabeni yena yedwa. Kukangaki siphindaphinda into eyodwa ncemishi. Nkulunkulu, ngisindise kule nkinga. Nkulunkulu, yenza umlingo wakho esimeni sami. Yebo. UNkulunkulu ukhona empilweni zethu. Uyingxenye impela. Uyasithanda. Kodwa isizathu sokuza kwaJesu kwabe kuwukusindisa ezonweni zethu. Ukuze uma ukholwa nguye ungabhubhi kodwa ube nokuphila okuphakade. Awu, ngiyacela sihlobo sami esithandekayo. Mvumele. Enze lokho kanye. Akuzele emhlabeni. Ngeyakhe impilo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.